DutchMSafi.com Mario
Teddy B.
Oh, my. I've never seen a girl so beautifully. Oh, my. I've never seen a girl so wonderfully.
Meaning a tani. Boy, I'm shani teka. Chumani kwetu bingiri. Unapocheza na kiukamba. Teddy baby. Na kuwaza mpaka kichwa kinauma. Kupenda sana, tasipendi ukinuna. Ai, sweetie, sweetie. Aina kutaka wewe, fundi, fundi. Kwenye dera mwaga, maji, maji. Kwa godoro tunipati, pati.
Tuko tukavuta pumzi Kilimanjaro. Sweetie nitazikwa kwa ajili yako.
Umenifanya kicha.
You make me sing. Oh, oh, na, na.